Dachimsafi.com.
Atubani uyo
Atufeva apa
Baba Farida Tachi 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 Oya we Wewe
When has come to Mbani
Najua ananitumia ndo napenda kweli Ananichezea sikatai ndo napenda kweli Mwacheni anitumie akichoka tacha Ata mseme nini tupote sambamba Nilicho nacho huna ulicho nacho sikitaki Nilie nae una ulie nae simtaki Oya simuachi simuachi Awe mrefu awe mfupi Awe mweupe awe mweusi Awe bonge awe misi Simuachi, simuachi Awe mchafu, awe tozi Mfanya kazi, awe bosi Mtwa faida ama losi Nini? Oya wivu, wengine wanaona gere Mimi na mai wangu penzi wetu nasonga mbele Utulivu, mose anu ataki uchepele Nishajua na pendwa saya nini makelele Oya we, nini, penze tuliishi milele Penze tulidumu milele Oya simuachi, simuachi Awe mrefu, awe mfupi Awe mweupe, awe mweusi Nawe bonge, awe misi Simuachi, simuachi Awe mchafu, awe tozi Mfanya kazi, awe bosi Mtwa faida ama losi
Onita to flavor
We am tozi fashion Nakubaliana na we msuko Nelekta ami Nelekta Ivani Vishwa Baby my Larida My DJ Rosen Mwanangu Mozer
Kuwango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.